Wala huwezi nivisha kitanzi, mapenzi furaha si vita simanzi. Nilikupenda kupenda kishenzi, siwezi kuficha niugue maradhi. Nisitaki chochote, kama unaenda wenenda peke, kama kulipa talipia Mwenyezi. Moyo wangu safi hauna makunyanzi, usione bila wewe misiwezi. Ojejeje mina mwacha Mwenyezi.
Don't you dare, yeah. Put them blames on me like it's nothing, dear. The stairs are too many, I can't deal with your ego. Shame, shame, I don't care now. Love is a two and I'm on my land. And I'm like, no, I can't. So here we go, ooh, ooh.
Bona kama unateseka,
ooh, ooh.
Sema niseme si unateseka,
ooh, ooh.
Bona kama unateseka,
ooh, ooh.
Nisijapata mwingine, katumeshindwa na ntaenda pengine. Maumivu yangu na mwacha Mwenyezi. Mungu ntunze moyo pike siwezi, asione bila yeye misiwezi. Maskini mimi na mwacha Mwenyezi.
Unateseka, sema niseme si unateseka, bona kama unateseka. Don't you dare.
Put them blames on me like it's nothing, dear. The stairs are too many, I can't deal with your ego. Shame, shame, I don't care now. Love is a tool when I'm on my own.
And I'm like, no, I can't. So here we go. Bona kama unateseka, sema niseme si unateseka, bona kama unateseka,
ooh.